ngimangaza ukuthi inkolo kumbe angithi umoya wenkolo religiosity uma ngasho kanjalo into lena egcina kosuku eumbombayi ungena kuyo yonke inqobo yokwenza kwezinto ngokwenkolo leyo kule kugcineni akutheli isithelo akukuniki meaning yempilo ayikho lento oyizwayo eyifulfillment usuka kwaba kuleso simo akubingelele bamukele futhi ingosi nefresh ngosibalo phithi wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Twins songe sikufuna uma sizoba nobudlelwane noNkulunkulu into echaza utho into eyenza umehluko ikakhulukazi uma ikhathi sezenzile. Ngangathola i-email evela komnye umhlobo wami engimthandayo oneminyaka ela ko-40 eshumayela ivangeli ezweni lakhe lakithi i-Afrika. Nakakusho. Ngithi ngokucobelela iziga eyimbili lakho loNkulunkulu ayidinga ukholo kini. I-Joy in the Harvest enemali $3,000 ngesikhathi sifika eTanzania. Kodwa kwathi emasontweni ambalwa ekhipha uthi kwangena ababaleki ababezogogobala babebhuqwa indlala ababalelwa ku-$10,000. Angazi kahle lokho ukuthi uNkulunkulu ikupha i-fulness. Ngokho sasebenzisa yonke imali yethu ukuthengela abagogobali ukudla. Kuye kube nenye ingxenye kuwe eba nokwesaba okukhulu uma ubekeke kuleyo ndawo esengcupheni yokho. Kodwa enye ingxenye kuwe iyazi futhi ukuthi kunento enhle kakhulu eyenzayo. Ukholo lwami lwase lukhulile futhi ngangikholwa ukuthi uNkulunkulu wayezosipha konke isikudingayo. UNkulunkulu ufuna ubudlelwane nokholo lwethu. UNkulunkulu ufuna ubudlelwane nokholo lwethu kuye bube ngoboqo. Ukhiye ukhona lapho kanye kule nkulumo yalo mzamo wami. Sifuna ubudlelwane bethu noNkulunkulu bube ngoboqo. Kodwa ukwenza konke lokho kwenzeke. Ukholo lwethu lidinga ukuba ngoloqo kakho. NgokaMathewu 6:6, kepha wena nxa ukhuleka, ngena ekamelweni lakho, uthi sovala umnyango wakho, khuleke kuyihlo sekusithekeni, noyihlo obona kusithekeni uza kukuvusa. Uma ukuleyo ngcophelo yokholo yiba luqobo, Gabriel, uNkulunkulu uyalivuza ngisho ukholo oluncane, uyakwenza lokho. Ilo kanyezwe ikaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ukuyithola i-devotional fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kunombolo yethu ethi 067-706-0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokungena ku-Spotify naku-Facebook page yethu. Kumenjalo, downloada i-app yethu kuzo zonke lezi nkundla. Igama nje olicofayo linye phaqa, Yizwi Elifresh.